olunaku olwaleero.
Chenda, akatone zemkaga, usoga wanu fama, umoyu wa usoga.
Ewe sawa, dirimeka.
E sawa dirimukaga, edo musani.
Fuka, yivesta uo, niye mtieni momo, nga wesiga mwakapia, akataika wansi wanu sulukumu, uingiza maguba. Uliruna ku, usobola no kwe tolera yu. Akapia ku, unawona woke endira. Nikawa star, chikuminka gana itanu star. Musavu hash, uluonde ku, yivesta uo, hako zesa mtieni momo a. Enkola no mkwa kulisu, biko beriruwa, mtieni, awalala. Tutukomezekeka.
Soga One Radio. Tulungamizi kwa chitongole. Echa Uganda Communications Commission.
Are you tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busoga1fm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
90.6 Busoga One, Omoyo Gwa Busoga.
Chenda katonyeze mukaga Busoga 1 FM Omoyo gwa Busoga dakika ziri 3 zimaze okuberanga zegana esawo mukaga e program e chombo chevye mizanyo alutaya medige gange ndino mukugaita Musasi Moses pote tugenda okuberanga tutambula mpaka wali kusawa zigenda kubera sawa mukaga ne dakika 40 otujjo okuberanga lutukutero olo not kutwala kutuseka kapapula paka program seye ya bwenage na maso okuberanga ejja naye maso kuveranga ate kuongera yo zanya Busoga Radio bingo ngonyiga stabili munana emo star mkaga ash obere ngonyiga oke okay. Joko makuverango zanya mirundi emingi emikisa je joku wangula je jigenda okoma okuveranga ate je yongera muteka teka ya fe akapapula emipire jogenda maso kuverango jijia yo ngonyiga star bibiri kumina musanvu star bina atano nyige ash ne oke okay. Emipire jogenda gena maso kuverango jifuna tuina akatambula tuina super single, tuina lukala, tuina VVIP. Jono jagena maso kubiranga ate ojifunia dadabu nji nyo. Obla wanafa baka kagwira baga amati ku www.kagwira.co.ug. Gena maso kubiranga ikuwa atakagwira o. Ogena genda maso kubiranga ate ofuna mukiso guwangule motoka buli mwezi obo kuwangula pichi pichi buli wiki sogenda yo opirengo bako omuzanyo gonago ozanya oizo kubiranga gumu kwa bawanguzi abagenda okubiranga ate bawangula ze lutaya medi bwana musasi kabirenga abuzako tutandika okwogera ebigambo ate olunaku olwalero
wewa unadate tuyingida olunaku bwerutyo olwokusatu enaku z'omwezi li 20 omwezi bwegutyo tuli mu gwa 8 omwaka gwa 2025 enaku zidduka nno kalino recho twaitwa kayingiro gwo 8 zino zirimu na kuzo mwezi 20
nandudia kubanja
ase kumanja mbanja galo kubanga okola wanu nali rodi na kubanja
nandudia kubanja ezo saka ebintu oba kufuru luvo kwaya erumie
ebintu bena singa na dato okusoso wazobo okwewala sagala kumanja
na kukonkona
sagala kumkonkona sagala kumanja wakana karozo njagala ukawa neba na Uganda banafa abalala umuntu nga kubanja toga na kuata simu
magami magami zikubuze
mutegeze chiri uore kakuli mubuli ya mazimati munae sina kuasa
wesaru mkangawe zikubuze na angewe zimbuze
negano kuata simu musare ebiku ubo kubuli ya inzo kwanga ya ainagwe ya ola aizo roza wazifuna yagada muku waku mutwe kwa basolo kukubaka kataba haa ezana zikuwa so ebintu bwebityo osoko esa ngangu olicha ziza kona ito nawe ngo jacheunye wala bantu kujia kusala konti haa ujazisa sulida munde zomu kwa titizibula so
hobo fulu mechibanda chevye mizanyo
ngaba ngaba
so vanyuza kwa presenter veda abaza alazala angada abana obo ogeno from a studio mchala kwa wadeto wabu yambi haliku reception yao
nkuba masimu taga kwa ata ntuma babaka ye ulira
obo wesanga mwenseno
wesanga mwenseno nga zeno mwana njoyo mwami mumu uliri dao ne amazemi yaka wejit simuraba so chiru nyoku wango kwa tesimu omutunao unomuburile chiriwo na manya chitufu ozinonye songo jiroza ako nata reactinga vula kwa ahizo kwa iso busungu natu ala stepu indala na uzikango usualu se nenga kantukaba dekatono nyo so chiru nyoku vela anga tuvela bebufu mubi nsonge wanutuwa tukuwe bintuwe benja olonga tela tukida masto kwa anga tukutegeza noburamu waburi jo chomanya na date chintu echo chikuru nyomu buramu emipira jafeji kwa munda jie kwa atengo njiga star Biri emu musambu star nya tanu zero ash onyiga star Biri emu musambu star nya tanu zero ash tuina katambula Champions League chagina maso masekati ga wiki wano Europa League jakuwa jona kurencho rukuna UEFA Conference League ere bungereza baina Karabao bari kumweto logusoka mulimu kilabu zenene eranga jukira banafabo omweto logo kubiri gugube na mutimu ziba zikute bifebi soke kumi soka tezwera mukumi erio kubiri yao nenda razili ziba sosei zidi yedi wansi mu championship ziso kanezi iteri ya wasoka deni batu kakula undi yomweto loguto ogusoko ogo ne babanga ate basunsura nezi zini mu Premier League deni atene bajanga bali nyari nya so gina masundo kwanga ate wepata kodi ya feyo stabili emu musam star nya tanu zero ash emipido rede kwejiri tukuteke deko late kickoff ne singo ya late kickoff genda yo katika tuwejifune ngobude buchari odds nga zichari wa guru ilanga message webe rudewo kwanga ate kutuka ko damo nyige kodi ya feyo ya stabili emu musam star nya tanu zero ash wabengo ufune mipire jo we display inga wabengo njiga zero za mirundi yebili denyo njige yes message yeba deru dewo ura network agenda kuwe kutuka kumbu wangu umuidi na umutaize ngobude buchari ze msasizi Moses the sports maestro ebisinga wo wali musonge zaka papula azigenda kuwa mukaga na paka musamu.
Okay, abatu wana musasizi wa sodo kubiranga kubuzi zako katino tuwala kubiranga tandika programu ya feno ate chombo chibi njalo kubiranga mbuzi abantu wabali mujinja East Constituency ya Honorable Paulo Mwiru mugamu tia abantu wafabali abali saidi ze walu kubaa awo gende no wansi eno kuchirinya saidi yeyo na
baji salamu
Itibuwa
katijinja South East
mbabuzi zako umena mwena Honorable Baba Tumide sawa yunayunayuna chintugina kubiranga chedo mola bili ya bili mukaga assembled.
Lina vienda vieke hizo. Kuje kisizenda ezenja uro saidi yeyo.
Honorable Mwiru amanyi manji.
So, saga lo gamenti tuwa gira wogezi loku watu kora wano.
Hata kakati tukui.
Bili, bila buwako na amasu wa songa konti echo.
Echo.
Necho. Necho.
Aina banga yumaze nga temuina mubaka.
Aha.
Umaze banga dene nga temuina mubaka.
Yes.
Umubaka tumula bila kuflow ya parliament. Sio ya gamba mba ate mtula yo kukantini. Ndabika konga ndie bitumbua. tumulabira ku fulo wali
ku fulo wali
eto ati wamomo baka wansi
wabira ibabita aho awao kakati ku fulo wali eri avayo na gavana ye nze mubaka wa jinja south east unalebo mwirupo ensonge eri ku mudiro ABCD
nabuziza akabantu besaidize yo mumanyi chokola wola ba manvuli gusako zako teach no at eda bantu akanti teaching atoyisa munyo mkaboki sako mwokomia
mwokuba tike mpangu
akalo kafajia kwa hizo kati mwagala nyo kankamue
oboge na leta debate kafu karamu toina kususa boxi 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 yoje bako tere deo kubaka tiki kampi
wala kunaka ya wandi kabaulti paper ako nga wandi seko gwe guni sija kuwa kalulu kange nga wandi seko
akawakasi
kedukole vye mizanyo kari atuala kumina katandika mpaka ezimanyi buanga ezachani buwana musasizi Uganda uruide tumazo katukubira nga tuka kasa igwanga jitugendo kubira nga tuzanya kukota finals mpaka ezachani Uganda unakulwejo tuwasa udo kubira nga tuwakuza manjine guanga ya South Africa mpilo kugwai degolo za desa tukusatu irange vikuji kubicha itambana Uganda tegedeko unakulwencha tiketi zigenda kubira nga zibeira yo game Uganda tuzanya unakulwa kutano kitegeza nti gwayagala ogenda okulaba mupiira ogwo tiketi jifune kati nga bakagiteekayo era njala jifuna yange nga bukyali
ogenda ogwote muliro
ngende ngote sagala banyumize nti Senego yatukoze eki yatu so
lugina kwa lwamukaga
lugapa lwamukaga
ngabiri musatu
so game eyo a tiketi tegede ko zigenda kubira luna zigenda kubira nga zitike bwayo unaku lugenda kubira lwancha tikale nsoro kubiranga zifuna Senego esodo kubiranga nayo esodo kubiranga yisewo negwanga dozeri badeli ya Sudani abasodo kubiranga bavude mu kibinja ate echo Uganda chegenda kubiranga tutunka mu kibinja kya group D Nigeria kubye gwanga lya Congo gwemwe bade biri bwerere omulizanye bwanga Yusuf koteka omulizanye bwanga Sikilu basodo kubiranga batebye gwemwe ne bade mu red card eri gwanga lemanye bwanga lya Congo bafunye kibumba amugemwe tabasodo kubiranga bamala kubona bona basambi so nebasolo kubiranga tebatambulide muneza yaita Konde bamwa red card mpozi atende Senego bakoza wanine Sudani Sudan ne gwange lya Senego tunano kutuonya mu Senego bade red card bwana musasizi tunano mu Senego tuonya bamwitambaye yaya mbaye yaya bamwa red card
abade mukambwe
so game itagenda kubiranga ajikuba so na Uganda tusolo kubiranga twesunako nitugandi wachiri yoyo tumuonye so Uganda tugina kuzanya egwange lya Senego bwana musasa muda chikantono nje tuvuye ku mpiro gwanga Uganda Senego abasajja bava mu West Africa tuchimanya bulu nyonte babadde baamanyi wali mu Bulaya era bo bakubo mu mpira nge kitajeti yabwe soka genda mu gwange lya Belgium genda bu Faransa kuyingira Bungereza
ya gwange lya Uganda we tugenze ku quarter final tetutukanga woko kitwagalo kwa jukizanga eto abagambi Uganda tevanga ko mu kibinja guno gwe mundi gwe soso kubange ba mu kibinja atenge vuganya mu mundi ogwo munana okuva ya Uganda yatandika kubanga yeta ba mu mpaka zino eza chani so mundi gwa munana nenga ate guno gwe gusose ngeva mu kibinja tuli ku quarter final era nga tukuba ku kota final mundi ogusokera ddala oyizo kwesangango mundi gwafu ogusoso okuva mu kibinja nga timu yaffe egenda tikinga boxes badeza tulemo tikinga kuba mu mpira buli kimu kisoboka wabula kitina okubanga tumanya nti Senego gwe tuzanya defending champion ezisembyeyo Senego yaziwangula kati nawo kitegeeza nti tuyina ebigezo bya mirundi ebiri okutikinga boxes tutwala ku semi nokubanga tukola ebyafayo nti tugiemu defending champion South Africa basigadde bogero rudicha era wali ku mukutu gwabwe bataddeyo mbu
South Africa
butwaba kutte muliso
mbale dabo mukutu gwabwe wali mukutu gwabwe oguli ku super sport yoko oda bogere gambia de binji nyonyonyonyo ndabye koko ne Edwin Nsubuga
ngaga
sini yambo twaba twabasaze ensawo
adensa wetia atala bi mupira ogo yaino kuogera bwatyo ati no dwine yale mekutuvamu kubanga lyakoredde byemizene
eh dunai
oba bamuwado mugati
simu to federation nyo simu to federation
okay
munankyuka
ninga bwe twatunulya game eyo oli wabati yagulabi adeyala be waliyo na dati ku alabi highlights anada ku YouTube penalty ezo bazizanga yo nadaye wali mukavalo kwetegereza omukono kitufu ompira gukute obata gukute
wache bolo to handi ekola ndi
bolo to handi wali mupira kuko nanga togenderede naye musambi yabadde agolodde omukono ate n'ayagala ogukweka. Ekyo oba otumye abakulu okwongera onoonyereza
ogukutogendereddeoba
togendererdde naye bwa otwandi wegukukubwa ku mukono nga gwe siki ekibadde ekiruubirirwakyo omukono gulekeeyo kati omusajja yakwesa omukono ovo ebeera penati ewedde emirimu zonna penati zaabaddeyo so abakkirize ttiimu erikola ebyafaayo
emikisa gyaffe okuyita ku ggwanga erya Senego giri emeka bwana musaasiz
Senego tulina sigala nga tukoleramu nga wetubadde tukwasaganya ttiimu eyekulaga nti ebadde erina abavubuka abeesitudde alaniokero aligani mpande kuliko Patrick John Akakande,
Judith Semugabi,
Abudu Karimu Watambala, eno kasibagara wakati yawo, golokipa bwatyo, neyabada Jerome Takuba abadala bise bulungi. So avuka bogera ko dala abesoode yonze chensa aba team aleme gichusa.
Tayiya.
Sena gwe tugenda ko defending champion. Ate basigalenga bakolera wa munga South Africa itwa mulumbi teli kuzikiza paka ngali free. Agamit guwe dene tubera mu driving seat tweme kubaba mativu nti amusajja tumukubye kamutu galeyo tusigalenga tuguba sombera
okay
yeah
so bya bya Uganda atulinde bera we nabwange sodo kubiranga etambula bana musasu waliye bulaya njagale tubenga tusatugere mu televe bulaya kwando ze bulaya mauli manji nyagaliyo jibaita Premier League Professional Player Awards zimazo kubiranga zigabwa onakulubadde lwa lero iranga omalizo kanyibanga mosala baso dokubiranga mulonze ngo musambi yasinzo kubiranga achianga omopira musone ya 2024 2025 ndabye ko omalizo kanyibanga Morgan Gibbs White bamwadde unaweza kumaliza kanyibanga omalizo kanyibanga Morgan Rogers wa club ya Aston Villa bamulonze ngo vuko mutya sinzo kubiranga achianga omopira wabula ateze sibadde mu mativu nyo ne timu yerondedwa yabasambi 10 nomu walio abavubuka bebasudde bendoza nti simanyi lwaki basuuliddwa mugolo abatute goalkeeper on Matt Sells wa timu ya Nottingham Forest ndabye ko baka William Saliba mamutute Virgil van Dijk atwalibwa Gabi Maglaiz atwalidwa ne Miros Kakez kane nebuza ba center back abana abasatu the typical center back abamanyiddwa van Dijk teva kukusiza mukukuse
Van Dijk yabadde mu club ya Liverpool nge wangula ligi ya Bungereza of which yomu kuba abajibadde mu era n'omukono atenga tutumya timu ya Liverpool nti watabira mu back eyo ibibuzibanye ibibuzo biba bingi kimanyi nti batunulidde in terms of leadership ngo mukulembeze then nokubanga emipira gyabadde mu abadde yekusa ku mipira egyo Liverpool kubanga ekola bulungi nga watabadde wabeerawo okutagala of which boxes zonna zitikinga
nadibadde banze okulonda best Premier League duo ya Saliba ne Maglaiz tera banga baliwo H4 mubafulu back ekiri yazamanyiziddwa
ati kati bwade bano balonze ba duo kati bagenze ne kucho kuwangula ekijjamu bana ababiri nti tebafunayo silverware
nati abasomi mu timu y'omwaka ne atagase ko Van Dijk ze question imyaka yanga weva
ati Van Dijk ejjamu kiri ekyokuba nti alina kye yawangula yandiba data labika eh kuba bantu bakoze partnership yawe ne banga ate onewe twatunulira mu mpaka zali za Champions League timu yasi ne yagenda paka yali semi final then ne mu mpaka zali za chikopo cha FA Cup
yes Man United ne bakuba
era yali atuse yali quarter final then atene mu mpaka zali za chikopo cha Carabao of which era bavuganyiza dala paka Newcastle yatwale chikopo we nebanga iye chikamukubo lya club ya Arsenal then atene Premier League ne basindikiriza club ya Liverpool paka na date mubanga elisemba yo so diwe yababiri awe kijijiye ko kibadde kimu ono kubanga jalabike aine chikopo
ole aina mutimu na data inakubamu
aina
Kakati wachituse ku goalkeeping yao but goalkeeper atwaliddwa wa team enafanyibwa nga bano Nottingham Forest arondeddwa
Matsozo mbiri
benkanyakanyane David Raya clean sheet zibona era ochajukira nti basolo okubiranga bagabana golden glove eyo na ye wutuse mu chokubiranga ate oba otunudde enteewa gye bateebwamu kwa bonna bali na 13 Raya yesanga mu mbeera nti ya conceding goal zali ntono kuba klabu ya Arsenal yoyo na ya conceding goal zali asatu munya bano bako sindiga goal makumi ana mokaga cheche wesezza Matt Sells okuleka David Raya ngala yabadde yalabika bulungi nyo
ati Matt Sells yimuko iyo tunulira timu ya Nottingham Forest ne timu ya Arsenal. Arsenal ine nkizo ya amanyi. Matiseozu no kubanga Yesu ura ya abe nga ateka okuvuganya paka kuleveyo. Ni batu kano kubanga baga banengureyo. Echira ganti ya puro vingati goro kipa murungi. Atasana kuweida kutimu ili average ya debanji bainzo utachivuli na murungi. Kubamu biafoyo bari Nottingham Forest yali wangudekoi mpaka zizai UEFA Champions League mirundi yewili. Niyo biseda vyali vyada. Wetuwa tunulida saa wenu Matiseozu mkulo guata deo. Ero izo gama Nottingham Forest uloku wanti ili mune kukasente. Timu zibadete zimuogira kwe muku wa goro kipa za barungi. Abatagwana kuweida kutimu ya ina clean sheets nyingi batono nyo bagulo kipa bosa ngangari mtimu ziri average na wenani clean sheets wesi ya zimwetido kuanga watyo atukano kugaba nengure ilayo yuzo gama anti David Raya kabula kataka saji yako kamutuare kogo na date golden glove weyo so batono ulira buli omu alikutimu chi ono wabari kutimu ya ntonaba ngasolo kufuga nyanari kutimu enene chila ganti tebaga de na date kumubu samaso nsubira nchechimu kwesho na date chivasinzi deko kuanga mamuro zako nti yateko performance ya kumire nyo klabu ya Nottingham Forest ya deba inakaraba sambi ya benja ulira timu kuyarie tambulira neya kura nyo chineno kuanga wa kumira mtu opufawe bange ili wera ila banji bali basubira nti klabu ya Nottingham Forest esoro okumalira mu kyokubiri oba mu kyokusatu naye nze nakyogera nkonti awo bakuuma bifo kuba ttiimu tutunya squad depth nti webanga teyina basambi bangi abokwerobozaamu abamu batuuka oluusi ne wabeerawo obukowu then injuries so ekyokuba nti bwatyo abadde avuganya n'ali ku ttiimu ennene kyekivideko okubanga bagenda maaso n'okwanga ate bwatyo bamukonsideringa nti clean sheets yaziwezeze zenkana n'oyo abadde nadate mu ttiimu ekuta ekifo ekyokubiri mu league
kale mpozi midfield bwana Musasizi goalkeeper Alatha Omlesi amanyibwanga Dominic Sabozorai Alatha Omlesi amanyibwanga Dani Gravenbachi Maka Alista koteka Omusambi Declan Rice baso lokubira nga baletedwa wano inawo aleke bweweru
Saliba Maka Alista Declan omulala
Dani Gravenbachi
bagwana bona bade ne season enunji midfield ya club ya Liverpool yatambulia nyo kulane Gravenbachi of which ntibangi bali bamanye nti Fabinho ke yagenda Liverpool egenda kusanga edibu masekati yao na aliziba nga ate season tujukira nti ngani sota najja ono yali takoseddwa nyo wansi wa mutende sibwatyo Jurgen Klopp then Declan Rice abadde ne season enunji eranga na approving ebintu bingi ku club ya Arsenal muri nokubanga kuba zi free kick abajukira game ya Madrid so muvubuko inabanga akulaga nti ne ku team ya Arsenal sawa eno omutende sa ino kuzibirire nyo nokuwe ensonga lwaki atuza Declan Rice then omulalo wokusatu abadde Mark Arista ne akulaga era partnership yabwe wakati yao era naye bwabwe amukisawe olaba nti dibu lye lirabika so basinzide kusizonye eyo gibanda denge gibalabikamu ku club ya Liverpool nga batandika na date sule mpya once one slot atine bawangula ne league that's why nti ababiri abo baze
Chris Wood Alexander Isak no Musambi Mosala Moma Sao Haaland wachi tali mu timu
Haaland aina wo yatuka injuries nezibanga azwesyo zinengeje za affecting amuyengo omuntu then ekirala ono sala yekimuleta nti Liverpool yatuka na ajetika ngera twainanga debate wanti watasala walwala Liverpool inza fana netia era katonda nakwatya ko Liverpool twala ba ku Liverpool weyo ngate ina Mohamed Salah ngasinga emiezi ngesa tugeze ngobali na injury yedi waliwo debate yokubanga ntimba hizo tambula ata hizo sigala na abala bali byasubiro tambulamo ne batula ne batesa na ina sigala ate na unzikanga aina box za tiki zengo mufirika aina byafo byazenga amenya mukuteba goal awo de na unzikanga ne ngataji tuti atenga simutebi nacho ali simutebi aveno bali ne natwale ngato deni yogedde kumuvubuka
Chris Wood njabagolo zali 12 ni assist 3
nenga bo season nga bwetandika kizibwo kubala Chris Wood nti asobola okubeera okumwanjo mubagenda okuba goleezo kukisinza ku kirabu kwangu kwasambira naye basinzide kwecho kubanga ate bamukonsideringa nti naye yakoze ekibale kitamusubirwa mu which season ngetandika batuna nnyo abakirowooza ko Haaland yakulaga nti Man Stefani banji bamulabanga nti kwetambulira
yabagolo zali abiri mu biri se
yes yakuba abiri mu biri nebo tunulira Man City naba labazenga batekawo okuvuganya okwenjawo
so Haaland okuba gola abiri mu biri stechewunyisa
tichewunyisa yakitumanyiza era eno season ne kamutana na ataweza ya de 10 ibuzo bijja kujja binje ku meza ye nti Kevin De Bruyne we yavao abazi wote basobode chimukolera so bali ne season mbi injali ziti me stwagolingawo atina ina atuka omutino de gubanga gwakamuko banone bamuyisa ke gali so nabanga atera tayina che yawangula Ekireta kuri suudo nayinzo ga kuri suudo ya wangura bichi. Kuri suudo abade ku timu ntono. Ananda ali ku timu nene.
Ate Alexander Isaka.
Alexander Isaka. Isaka ndozo ba.
Kubanze Isaka. Mu byaddala. Mbuwe mabadde musoka yo.
Brani mbewu.
Brani mbewu. Omupira yagukuba. Kuba otunulira.
Brani mbewu yagukuba. Newe twa tugenze mu ani ya wangura chi. Ate Isaka abasoka yo mbuwemo. Kuba ni kunyuka so yomu kwa sambia batani se surempia nganyuka so baji wangu lide chikopo chaba de cha Carabao.
Mbewe ya kubagole ze sebo zari makumi ya abili.
Mhm. Ya kuwa makumi ya abili.
Makumi ya abili inono ya kuba makumi ya abili musatu ya kuba abili musatu. Alexander Isaka.
Andi Isaka ine chikopo. Echitegeza mpozi Chris Wood bali batade mutulu.
Mbewe mo kutimu kwa ali. Wabanga Miros Kakez. Aloo zedu wako. Yabadi kilabu ya Bournemouth. Na ingia mutimu yoyo. Mbeumo cheche mugana. Tumbade mukala. Na yimu kalumu.
Miros Kakez. Yumu kwa vubuka babadi nesatwe nungi sizo nye sembie. Ovuichi chasikiza ni kilabu ya Liverpool ukubange mkansa. Ni mtu waloko wanga avuganya na Andrew Robertson. Ilabali na muu. Ibuzo biyari minja. Andrew Robertson ya sigaloba agenda. Miros Kakez. So umutinu gete kako kilabu ya banafa aba Bournemouth. Ugwa vide kwa kubanga uwe bationa date bamulo ozako deno kubanga katate saa zinari kutimu nene inga tuwalewe sizo ni sembi yeyo ya kubye sato ya bade zimu kwezo nga zoge za abantu wa mangari kutimu ya Bournemouth zimu kutimu yetono dene defensi yawe ya bade nungi dini Hojinsen ya genze kukilabu ya Banafa wa Madrid ne iranya zabanyi ya genze kukilabu ya PSG so laba antikilabu ya Bournemouth ya baji kubye muna date bituli gabaji jamaa gama pesa. So okuja mchitongo leche chizibizi gwe mutindo gwe yata daone kutimba tunulia timu chikuwa abade. Ila naba angabu watu omukulu watu akulaka yandia gureseo kutimu yeyo batuke na kuchabula ni mbe umo. Mpozi nga wako considering a factor anti mudugavu kubabu haba mudugavu
mzendo nyachiwa ampa
mpozi kati yogede Chris Wood ina assist za abade satu. Brani mbe umo ina kasisti kubabu haba ina assistinga yenkana ne Chris Wood autuma nyanti
kuba demo according ile otunulira nga ngogasse golo ne assist byonna Sala yakitaba mu golo na musanvu season ewedde Alexander Isaka yetaba mu golo zali 29 Brandon Bomo yetaba mu golo 2 musanvu omusambi Haaland yetaba mu 25 Ole Watkins yetaba mu 24 Paluma yetaba mu 23 Yona Wisa 23 Chriswood 23 Jared Bowen 21 Marcus Cunha abiri mu M mulesa wanyibwanga Jacobo Matthew 22 omusambi Bruno Fernandes 18 Ruiz Diaz 18 ndozale tuko mao omusajja mwa basingo kweta mu gole nyingi Brani Mbuwemo yali mu kyakusatu
hari kati awo bayina ensonga ndoze yawe eri personal oba engeje bawadde salo mu Afrika omanya bazungu awo tebagala muntu nga aveno ku lukalu Afrika tuve kubana abafirika nga nga yafuka mu Faransa yafuka mu Ngereza nayo mu Afrika dalanti ensi mwavo kujogu kubireyo ava ku lukalu Afrika tibatira nyo kuba considering era sala ndoza kabuze katana iba mbubusa amaso nenga tebayina we bamuyita yatwala golden boot aina ekikopo kade bijja mu mbwe mbeumo Brani Mbeumo chichi yecho kuwa anti ori Chris Wood si musajja mu Ngereza mu New Zealand na ye ekala wao ndabo mesho ni zenti Isaka na ye ya de yafuka mu Swede akalandi akaveno mu lukalu Afrika so tebaga denyo bafirika na data bali mwaka saa yako okulabika ennyo mu maaso awo amuntu ayinza okukibuusa amaaso ne abazungu bo besoso waza wale biseda wetu wako lako wano debate nite biku bia Man City mwari mwe nsonga zeka amundi baga wate kisoboka biafuru wa maso mchala bata buka muko na omwami yes so echo chijia kujia kujia kuvaye mumase wejebujia kubane webali baga bengule jebawa yari wati umbrazili yari aje tagu wa klabu yari ya Madrid Vinicius Junior na uzikanga tajifunye nebaji wa Rodri na yogere bigambo binji nyawe biya bigena masu ndo kwanga bila ganti mulimu engeri okusosola so obururobo obumu wabe irawe bintu ibetu nuri ya katibaga doku balansinga bituwe iramu nesala nga mufirika wa firika tebaja toma na ya atibu wogata mwa abanji
Kali, ketuve wao, tuwakila kumusamia manyibu wanga Muhammedi Sala, bwana musasizi. Sala, kakati dozo mfrika yali yasemba yo kubiranga wangula engule eno, yali yasemba kubira Riyad Mahrezi,
weyagera maso okubiranga ajiwangula ku Leicester City mu season ya 2015-2016 yali asemba yo kubiranga ajiwangula salana ye yabadde ajiwangula ate omulundi gwe ogwo kusatu kuba sala yajiwangula mu season ya 2017-2018 najida mu season ya 2021-2022 najida mu season ya 2022-2025 so abasajja abo mosala alabika abafirika kakati lito ayogeranga ku Didier Drogba ngo mufirika yali asinzo okubiranga kubo mpira nagwogoloza na ye alabika sala wonyumya ba Drogba kakati sala sala ina kusoka nga mwade do kubiranga mwade da katebe ba Drogba ne basoka bajja
yadde buli muntu abira ko ne bidobye Drogba yali muzala
nandi kakati Drogba buli kye yakola sala kikoze na akiyisa namu gola zikubye isa zino ayagala kubiranga ajja nabangiriza waguru wao
era kina linsabira kwa yali agala kuva mu league eyo nensaba anti asigalewo
season eno wenagenda
ku atikinge box ezo abazungu bakiyize nti abafiriko mupira tugumanyi
season eno wenagenda kubiranga gwerako sala ajja kwekanga ali muvasa to basingo kuba golo kibanga lije gwangira wangereza kola ki
lakwanti kati
egunji bwao
chaprovince na enti kati ye na muziga wa Liverpool
nebiko pa biwangu de
yes nebiko pa biwangu kati etambulira ku ye kwa Drogba yatuka ekiseera nga club ya Chelsea etambulira ku ye ne Champions League gwe basoko kuwangula yali 2012 wansi wa Roberto Di Matteo nga bakuwa club ya Bayern Munich ya Luis Van Gaal yarabu ya papa onajja yo musambi bwacho Thomas Muller nga manyi kiwedde Chelsea nefune kona ngompira guna atiro kugwe corner ya soke ya Drogba na alalira na guteka mu katimba byagenda okunzika nga Bayern bajukubide mu ntegeke so abewa mkwa saje tuizo kwa gila kuwa nukuluka Afrika wakubye mu Premier League ni bana amirize nsi sara wabanga bino biebilo bia alimo kubanga atuki zebiafa chopala ngambi enti echo kuwa enti ya wangu dechikopo Golden Boot ya jitute neliko dizamenye bauze kwa bamuita mwawa numie ye musambi Alexander Isaka yakoze chafa yo kubanga yamba ku club ya Newcastle
okwangola chikopo cha Carabao
Cup baada bano nyache bayite chikopo babera ne barane shira abasajja wabamanya bashora miyobi timu ya Newcastle nge ebikopo ewulira biwulire so bwabanga yomu kubakoze echo yade aina makasayika yitu ya ne musajja mu Sweden bamubusiza ne babanga baleta ku Chris Wood ataina che yawangude akiraga nti ebintu ebimute na date nga balonda tebali fair ensonga endandoza oba kubabadde balonda kulika aba Newcastle musajja weyagana kuva ku timu yaffe tumuwe ate n'omudaali tumuwe n'awaadi oba tumuteeke ku mwanjawo nga biringa eyo yaddemu engeri kwagala omubonereza tulinoonyerezi tulizuulayo mu maaso nga mwabaddemu oba baalanishira abantu banasambirako ttiimu ya Newcastle nti omusajja atuliddemu olukwa yayeekyangakyanga yagala tambulamu tumulage nti nawo ntasobola kufuna
sala byakoze Barone Eteme Maya bale mu kuwangula engule eyo bakolo tuli abalimu wangula ye yatule mulemi okuwangula Mike CN mulemi okuwangula omukulu amanyibwa nga Didier Drogba teyajiwangula koko sala siye kingi wa Africa mu Premier League kibanga agunjibwao
bomenyeka wagula abasajja bakola ebintu ebyenjawulo kuba kolo tulabibu yali ko invisible zase de Gunners yasemba yo kuwangula ligi ya Bungereza 2-3-4
ne Maya yenyine
ne bisanone ne batumuyite Lorne Tye Maya ne bawunzikanga sizoni namba asino te kubidwa mu ya domopi
atenga bali ba starter
ndoza la kwanti baba tunulide enti bali bazibizi kuba bo tunulide ngule engeri gye bazigaba basoso wazanyo bana bakuba mu maaso kuba ne wakati ya nyenyeri tule ne yakuba mungi ne era nao na ina yawunzikanga ngule no tajifunye ono sala by the way kubala ndi singa ya wangu denga teyo petro jia kulaba sala kumwanjo wano era bandi muogeddeke ne bali bali na ye babu kwegamba batu singa bala batukoze tutya tukoze tutyo kubanga tumusuula tebayina ngeri gye bamusuula ekyo kumuyita King wa Africa sawe
mu Premier League banga gunjibwao olanga luwa amweyimbamu
waluwo musajja amuyita jeja gasina zuko kocha
nati ya wangula
harika rete ya wangula na yoko chomopira go ya sama mpozi ba naye nga Ariye muna Uganda tewalaba kukucha. Olaba ni Ronaldinho. Yadi ya notisizo musajyo na ayuzamu. Okocha ya kwata nga mumbina vina buati. Na akanga ba defender na nebayike no nebayika neno. Uyabida kukirabu ya Bolton Wanderers. So na yeye sanga mu generation yunga tafunye ngule. La Ronaldinho buyari akura rumuna date interview. Ya gamba nti ensonga yokubusa abafirika bayina okubanga bajivira ko ddala ya gamba abasajja ya deba wa George Weah engule yomusambi asingos cyangwa mupira munsi yonna mu rukumure nda cyenda mu eta ne ya gamba ne jejo ko cyabandi muwade ku ngule yo
anati kakati ikibuzo kiri nti good agero kufuna engule yo omukuru amanyibwanga George Weah yari mu mirani ye yari ya manyi Mirani ya wangu lebikopo
Gatule so kutunulida bulaya Oko chakungwange ni Nigeria Yijajua chinene
Nati ya juwa na ye Yivyafa yubia fene Nechikopo tugeze chensi yon na Tuta niso kubeda nga Chivanga World Cup Agunjiwa kumbi katemia kajigena mochi kumi Tuakafuna kwa timu mwe kuji semifinals Yagwange ya Morocco Yagwange ya Morocco
Tubade nezi kuba kota Lukumu wenda mchenda Kameruni ya kore chafa Italia 90 Ne kuba kota ngensi ya Afrika ya soka Bili ya bili netufune gwanga liari ya Senegal Nelanez of Telanga Bajukira generation ya Batone Silva Bari yao Sisi na Abalala Bari yao Fadiga Then netula bate timu ya Ghana Mubili yari bili kumi Ghana ngwe chunge gina masoko
Kota finals
Kwa kota finals Neva ngensi ya Afrika ya decha asembie yo Katimuru kutuwa itu manyintu wana yeta suka Ona asu sukao ya tuja tuwa lebango kufuna akuba final
nate kakati abafrika yetuwa ni wangu li dewana mosasizi kakati today bili ye bili Ronaldinho bali bakoze vinji nyonyonyi roje ujikira ntigundi yeyo dalima ya juwangula nijuwangula balando ya bili ye bili yeyo wosikamu wano bili kumi gundi ya juwangula Lionel Messi mwenyela likodi ya gadi mula kumpigulo nga zikena mchikumi kakati munango ono nyanti mubisere vyo ani yali asingo kubira wa manyo mu Afrika iso izokuya kuba Samuel Eto'o ofuse bali ba manyo biserebi
ebisera wali omusajja agubaita Sepp Blatter ngacha kulembera omupira mu nsi yonna batu kanga abamuga bagamba banaye kati basala wo Ronaldo ne Messi bayino tunulira by the way era basambya kati batu ya mante bachasamba mupira mu Bulaya chai chitu sekisera ngono bwa wangula bayino kubanga era bateka embera no lya demo bera wangula yadinga bayina bibali bakoyedekira abuzawe Netu tukirize Messi mubange ya Argentina yaita ina cha tulaga.
Messi balando ya singo kubirange yogeza abantu. Ye balando ya 210.
Biona bisinga bikolanga ku kirabu. Kwanza njagala nyo musami ngachi. Ekimuwanguza ku kirabu aina bya wangude ne ku timu ye gwanga.
Balando ya 210. Ajja kwesanga anti abasinga ya singo kubirange bogeza. Wocha jukira ntugezele Schneider. Bali wa wangu de treble ne timu ya Inter Milan wanswa Jose Mourinho wacha jukira nga wangu bakubye timu ya Bayern Munich ku finals eza Champions League ba wangu de chikopo cha lige gwange ne manyibwanga eria Itare na yatera twesanga mu mbere eyo no mulale yandivuganyiza ennyo yandi badono musajja wangu mu Spain kawalata Andres Iniesta byonabi yakola Messi yabina mu mukono wa kubade gwange ya Spain Lianili wangu de chikope chachi, echensi yona. Kakati yonina, kare sebo kati mufiri kachiku wandi wadao. Wadi nyizeo kati
mufiri. Mwibaba anga babi lina muomu kono. Bandi batu tubawa Messi. Musaja ina World Cup.
Messi.
Anti, bali wa mune Iniesta, bonaba bi wangu de. Iniesta chenja ulo, ina World Cup. Chovala nzeo gami iti wadwe kisida wecha atuka, ngenonda yaba sambi abu. Elimu, Ronaldo bamuwe. Luliba we Messi weba wa Messi oba navuga deni ateba we mu Ronaldo ebintu we bityo songe engule yetambulira kuba bili abo era kati saa zino wetu batuogera kati ku sajanga salanti yeso wodeyo kitegeza nti tugenda kulaba ku nchuka chuka
ya balondo salamu laba gaina mukso gwangu la balando
kujja konga bana agama nti bafirika nti abafirika tetuwa kuba balinga abagama nti afko nti bamuvali winga
kwa balando gina tupagira jigabando za kugenda kubira gwa 10 mwaka guno balando kuba olode gundi za nomination za tandikadda bwana musasizi ku balando yo mwaka guno salo nawo mulabira wasemberera
obuzibu kati obuliwo buli mu PSG okuba nti batwala Champions League
hakulike gwangeri ya Portugal na Portugal bakole bingi
kati ne kubako waliona abali ku club ya Chelsea au FIFA club wali kapo ba muwangu de Dembele baba kutuwala FIFA Club World Cup. Nani bade muwe.
Batu te UEFA Super Cup.
Kati wawa batu te UEFA Super Cup. Ngoku agaro compensating achiri. engule eyo bayinzo tukuba ekikono
sala mulanga ina wasembirira kawo
atika kati batunulira anti bwabanga dembera ina French League 1 Salo ina Premier League Chicho gatake cha bulaya
Uli ina Champions League
Uli ina Champions League Au Salo waviramu Salo waviramu ge mazima
Salo tuka kasati Biyo mwagaliza Oyakalavi wangule
Anta wenzikirizanti Tasobola kumwenya obali Omusajia ina UEFA Super Cup Awangu de UEFA Champions League Aina league Ngana eji agamati nange pangu de league Sizo nye SMBA yu Of which ne la domestic league wawe era na abanga ajirina.
Era ne PS gajirina.
Ngamba PS gajirina.
Yes.
So mu box ezo sala wavira mu aina za tatikinga.
Tetiche bade gandi musaje wafe okocha. Ebimu byaletere okocha obuzibu. Decision making yali nfu. Ya kubira club ezali average.
Ebisere bya basajja balinga generation wali wokera abalungi era mu ba mu bazungu abo.
Nate kakati yali mulungi.
Nenga obagara nyo soko tunde echabwe. Era ejamani bali bine basosola mulangi okocha yabasinisa yasada kechi sawe kiramba
saja okocha
by the way nabana bakasuka mipira era bayoza mu okocha nga asinzire bali no nakasuka mupira ngalinga gwasimuze chigere paka mu box
tumalizene club ya Arsenal bwana musasi katono club ya Arsenal bali kaba mbazi okubiranga simanyi Arsenal chijitengude Kukiriza kubiranga bagina kubiranga babo mulenzi amanyu bwanga riyando tosadi ndagane mpya. Byabira lisenga klabu ya Arsenal emazo kubiranga yagala kubiranga ta tosadi. Wachi klabu ya Arsenal final bwana mosasi zimudachika antono nyozo katubiranga tuva wano. Kugenda mukapapula. Wachi Arsenal sazo kubiranga ewa tosadi ndagane mpya. Kuba balaganti njogereza nze balimu bayizo kubagina kubwanga signing ndagane mpya esawa yonna myaka 2 tosadi.
Gora byeko ye mwana riyando tosadi. Yomo kuba game changer ku team ya Arsenal. In terms of squad depth abasambi aba bazenga bajja beestula mipira ejenja olwo mupira oguba gugubyenga bwajja asobola okukyusa embeera ne wabaone gyatandikira ngo olabye ensonga zitambulira ku iye nga Arsenal tenafuna Ebereche Eze tenafuna Rodrigo Goaz kikulaga nti bwebe China bwateo Gabriel Martinelli aino kubanga amuyambako saawe eno Iye musambi yoyo bwato Leandro Tosadi. So kumwejja konga ateta nafuna replacements bansobi atenga abadde approvinze mu league mu abadde bamwejja ku Brighton ne kwasi nabadde akulaga nti bwajja ebintu abikyuse era bitambulira ku iye mukaseera ako nti abalanga bisubiganye walo lwataasa team. So Andre Beto kubanga batudde n'ateta ne management yona ne bagamu musajja ono tetuyina kumwejja kati n'ekirala yomu kubasabe bata kubakerere. Tabi taikanga woko mbeira Antena ze mutampa mpira Ila ngeenda kuwa tamwe vyanga Kati umuntu watu
Agubana gante Mwana gali okumpa Banampa
Aba muganzi Ngeira wechari kudiogo jota Liverpool we mulese Obama mkubye entebe mpira emeka Nga agumi ikiliza wone Iba mulete
Ila Aston Villa litazo kukua kumulenzo oyo Nga manye klabu ya Aston Degenda kole nsobiji ya kola Neba wa Emiliano Martinez
Yeah, we timu ezo singazi chiroza ko kibinyo timu enene okwetundako omusambi abadde atandise okubanga alaga nti naye aina kyasolo okutaasa timu eyo n'emwejjako n'emutunda mu ligi omusambi oyo buli wasinkana timu eyo abayagala abalage nti bannaye
ng'akola
nsobi era abagobera emipiira egyo mwegendereze nnyo abasambi ng'alina ttiimu enene mwe yava ng'ali mu ttiimu ezo entono mwagenze bwezeesisinkana afuuka ate ekizibu
obuzaga ba Manchester United Welbeck buli yabasanganga
ng'ababonereza
ne kakati wabasanga era abakuba
ate kati alimu nakiri nti yali mwana wa munjo academic graduate
ate mwatandika okubagoba obubi ba academic graduate
mwatandika okugoba academic graduate kati dene n'omulala ye Anthony Elanga era ng'ali ku Newcastle erinda ne wabadde ku Nottingham Forest kati abasambi abo ng'abadde ali mu ttiimu nene Bwadde bali ayagala okubanga ajjawo n'agombo tekimu ne Iwobi Iwobi wabeide ku Everton ne sawe nali
wasanga
Arsenal
yabaisa bubi
yes checho so kibinyo timu okwanga zetu ndaka abasambi abo ne basigala mu ligi abamu ku misikubisera biri ebya Ferguson ne Arsene Wenger bayagalanga nyo abasambi obatunde ebweru wa ligi ya Bungereza
kale ketugende mu kapapula bantu baffe atuja kutandika onako lwenkya mu program wali ekibanda ky'ebyemizannyo musole bulungi mweraba We believe it. Look who we are.
come alive.
Bachari bange yone gesuzo kwango tambwa nafe chindaka muze mukaga busoga 1 FM moyo go busoga tusinza mu kibuga che jinja wano ku school lane wadi wani gambye kuba eliambuka ku jinja SS eri baita school lane opposite jinja school of nansing wajyo kwango tsanga tuli ku plot namba emu leta business yo tujikuwa abantu maso baje bakunonye bagere maso lokwanga ateba kuwagira nawo gere maso lokwango kula kulana mwaka guno gwa 2025 tusenezi shwa wenze mu night shift iranga nze kabaka wa shwa wenze kwa nukchenda kamuze mukaga busoga nefe mwe kwa busoga achomanya dadate tu inakode yemi pire jikuba munda iranga ineri stabili emumu samstar nyatano zero ash stabili emumu samstar nyatano zero ash joku wango sange mpire jikuba munda na ugene masno kwa ngate omuyindi omuzoganya sunecho dadate bantumange choma nyatulude nga late kickoff nadate ebade tuzoga nyamu reri ya wadeba mbuza nebagamba nga totu wako late kickoff chili chitia alizati chente gezo bagamba results late kickoff ebade tuzoga nyamu kwa kugamba ebintu nkuburi danga webiri wali MP ila nadate nga jarubatu tuwadenga na mawanga aga South America nga kabira na MP ila mingi nenga chobomanya this time round ebintu bibadde tebitambula bulungi nenja kana kutageza enti lero nzize tubenga ate tutandike sure mpya omanyi omuyindi onadalate mbera nonyereza lwachi nadalate chino chiganye nembanga atenki salira amagezi sono recho ekiswawe kikyusa amaaso nga nawo okyusa envubo norecho nzize tulabe engeri tutya bwena date bwe tunakubamu omuyindi ba ne let kickoff eyo banjagala wetuba tusimbude ugendo okukyawali nga kamwenyu mwenyu ka parking zedda kutamalyo obenga atofuna ne categories endala so onaku lubadde luwanvu nnyo era nga kubachari bange nadata bamute rubagende de bulungi kutegeza nti onaku lwetu ingide bwerutyo olwokusatu enaku z'omwezi 20 omwezi ogwomuna na 2025 muyindi yono mekugambye nti ekiswawe kikyusa amaaso nga nawe okyusa envubo son rachel kadde ate okuddamu okuba nga ate tumuzoganya kubanga abadde bwatayagala kutufuukira akayinja mu ngato ekyo nkutegeeza nti let kickoff na date gyengendo okubanga nsimbula nayo era nkutegeeza nti wali ku system already kweri ne singo ya let kickoff zeekwate era nga ez'olunaku n'olwaleero let kickoff ne singo ya let kickoff kyomanya zisunsuddwa bulungi ennyo era nga zigenda tusobosa okuwangula mu kiro kino ekikesa olunaku n'olwokusatu bakyali bange let kickoff eno kyomanya eriko emipiira bwe giti ena ng'era gikola odia 6.42 boteka ko mutwalo funa mukaga mwenkumi nyamu bibiri atenga single ekora audio 2.45 boteka ko mutwalo funa ebiri mwenkumi nyamu bitano jagalo okongera okubaka kasanti emipira jejikoma okuba emingi ate no kuwangula bwe kuto muyindi abaya garu kubanga akuzanyira ngebintu ayagala okongera bikalubya akyusa bingi nnyo omuyindi kyobola abantu bobwa ku betting obwino okwangua osolo genda yongo omupiira tocha asobola gufuna ngomuyindi agaseko obukufuru so n'ekyo mbategeza musonge munekwate mufune emipiira jange emipiira gino chobo manya njiwo obudde bungi okusobosa okwanga ate na dato funa ekintu ekitufu mbeere yokora analysis ne research search amaloku nsonga eno lwaki na date muyindi abadde ayagala kwefuula kaguje n'ekyo kyobo manya emipiira na date oluusi gitagala naye era tetuyina kupowa tuyina kusigala nga tulumba anti kyobo manya sente yeekola sente kali nolwekyo tuyina okuba nga tulumba sente yeekola sente ekigo ekimu tekigaana mwana kutambula era nga nkutegeeza nti funa let kick off y'olunaku olwaleero ne singo ya let kick off kyobo manya emipiira gino mirungi nnyo ndi kushuwa tuyina okubanja wali ku makya onyiga stabili emu musanvu star nya 50 ash nofuna emipiira ginaawo kusimu yo stabili emu musanvu star nya 50 ash era nga odds zaleero kyobo manya ekutegeeza nti let kick off ekora odd ya 6.0 ekora odd ya 6.42 iranga bwoteka ko mutwalo ofuna mukaga mwenkumi nya mu bibiri woino kubanga ogenda yo katikati kubanga yindi ayizo kendeza odds zino kubanga je guko mosembera gategona kubanga gojibwa kaka uwo aba kendeza zi odds deni ate mipire jimu wesanga abwatu na datenga atadde ko bukufuru okusobola okubanga ate bwatu agalira abalala ababadde na date bana abadde batana bakubanga ate mpira gino bagibetinga so kyobo manya VVIP bwete eri ku muzuri era ngeno kyobo manya wiiki eyesembyeyo VVIP eno yasuulamu emirundi ebiri gyokka nenge emirundi etaano bwetyo yali ekuba munda ate era nabategezaako ne ku mande bwetyo ebadde era ng'ekikwasaganya bulungi nnyo VVIP eno kyobo manya olunaku olwaleero ekola 5.65 bw'oteekako mutwalo ofuna etaano mu kakaga bitaano denira kyobo manya ne singo naye eri ku muzuri era nga wiiki eri yonna nadate bwetyo ku nnaku nadde zibadde musanvu bwetyo naye ebaddemu n'emirundi etaano deni ate ennaku ezisembyeera ebbiri bwetyo singa eno era kyobo manya ebadde egena maaso n'okwanga nayo etuwa ku sente kyobo manya nadate olukalala lukola odi ya 25 oteekako mutwalo ofuna emitwalo 25 VIP ekola odi ya 7.6 oteekako mutwalo ofuna musanvu mukakaaga so nolwekyo singo ya let kick off gifune eya 2.4 eri 2.48 oteekako mutwalo ofuna ebiri mwenkumi nnya mu lunaana deni ateera ne let kick off ticket nayo gifune obenga ate muyindi omutayiza left right and center kugambye olunaku olwaleero lugenda kuba lwanjawulo era nga ordinary ticket ekola odi ya 16 era nga oteekako mutwalo ofuna emitwalo 16 nyiga stabili emu musanvu star nya 50 ash onyiga stabili emu musanvu star nya 50 ash ofune emu ku tiketi zino mwato ojja kubanja kyali wange nkutegeeza nti olunaku olwaleero tulina okubanja jukira emipiira mingi masekati ga wiiki wano UEFA Champions League gyali ate ng'era UEFA Europa League qualifiers gye ziri so nga ate era Carabao gyali qualifiers ate era n'empaka eza Europa League ku lwokuna zijja kuba zijja ogateko ne Conference League ne liiga endala bwesu zigenda kubanga ate zigendera ddala mu maaso so nolwekyo kyobo manya wali ku makya esaa zigenda kuba 10 ku system ogenda kubanga ate ku makya 10 ejja kuba osangako ale kick off ejja kubaako ku system bulungi nnyo ejjukira gizanyibwa na date mu budde buba wa saawa ez'okumakya saawa 4 saawa 5 deni emirala mu budde obwamalya g'ekyemisana nyiga stabiri emu musanvu star nyatano zero ash stabiri emu musanvu star nyatano zero ash ofuna emipiira gino egisunsudde obulungi ennyo era egikuba munda singa sms ebeeruddewo okwolwa netiwaak ekyo bamanya oddamu n'onyiga koodi eyo eya stabiri emu musanvu star nyatano zero ash deni we displayinga n'onyiga zero za mirundi ebiri n'onyiga yes sms ejja kuba ekutuukako awo bengo sigaza kimu kya kubetinga mipiira egyo bw'ofuna sms totereka mipiira gite gigendo gibetinge bw'oba obetingira mu kiyumba obenga ate we wali edate emipiira egizanyuma mu budde bw'emisana ogende mu kiyumba obetinge deni gwate ayina essimu eyaseereza n'essaawa eno kasoberako ne kadata nga emipiira ogifunye oba osobola okuba nga oteekayo siteekeyo n'olinda bulinzi wali ku maky omuyindi okubanga aziggyamu z'ennyaanya nabagamba nga tutandika enteekateeka eno tifuba nnyo okulaba nga sente ez'okubya omuyindi ezo ogenda maaso n'okuba nga ofunayo essimu eyaseereza ebeera egenda maaso n'okuba nga eyanguya ebintu ebe ng'ate ekyosooka okuba ng'ate okola kya operation kubanga ate ojjayo ezaagula essimu ddene olw'okumanya nti otambulira magoba n'olwekyo essimu eyaseereza ogyetaaga n'olwekyo gatanagifuna tegeeza ku stakes zino ddala te zobo taddeyo okulaba ng'ate naawe ofunayoko ku smartphone such that naddala te mu budde nga buno obw'ekiro oba osobola okuba ng'ate naawe omuyingidde omutaayiza bugenda okukya ng'ofuuse toto wa loode kudakiika ezintwala akasiribago wano n'atera okuba nga nsigning out mbalekera emwanyinaze gloria ke naye nga sina signing out njagala kuba ng'ate nkuyisaako mu results obe ng'ate omanya naddala te ebintu nga ebitambudde olunaku lwe tukubye oluku mu mutwe naye nga ky'omanya nkutegeeza olunaku mwe tugenze gagenda kuba masavu meereere funa let kick off ne single eya let kick off adende categories endala okuli VIP ordinary nazo kwezili nenga soko funa let kick off ne single eya let kick off jukirezo date category wofuna category singemo zigenda kubanga ate zituwa ku sente wali ku macha tezirwa okubanga mipira mubanga si dene jigenda kubanga jijiwa kaka uwo so nolecho emangenze ko wali mu result okubanga omanya ebintu nga ebitambudde onaku lwe tukubyo luku mutwe lubadde lunaku lwa kubiri wali mupakeza UEFA champion zilege zwandi say UEFA Champions League qualifiers yokira bacha sunsura oyizo gama tinga tolira kirabu zamwe na date zilizi kirimanye ezija kwa zija mu maseno nengo kusinzira ku FIFA rankings wacho yizo kuita ensengeka ya mawanga engeri je gajizanga gasamba omupiira ayagana mawanga agatali ku mwanjo bebayite no mukweko olobya nga balina sooko kubanga ate basunsula mu timu zaabwe ziryoke zijje mu bibinja zisangeyo ziri zikabejja kali no lecho gwecho bomanya wali mu pakaiza UEFA Champions League qualifiers tabajiita FK Krivenas Vezda ebadde bale mu bili club ya Paphos atenga club ajiita Ferenc Varos ebadde ebale mu satu club ya Karabaga FK club ya Rangers egutudde mu club luge bakute goals baada ya satu kwemo songa tia ise kwa Spain tabado nemba gamba Madrid mumuo mpira aja kuwa klabu ya Osasuna Madrid wate abikoze akute klabu ya Osasuna na mukube kene Osasuna abada ya gala kwechi kamukuba awone mamugamba sebo bine bintu bya banene dene chibo manya wali mpaka za EFL Cup umwetu loguso kwa zite za Carabao wabada yo mache mumu gwange ya Bungereza ilanga klabu jita Tranmere Rovers koza marili emwemu ne klabu ya Baton Albion nemba gamba ate gusula bagende mu ntegeke era bagenze okuva mu ntegeke nga Baton Albion ebanyiza amapesa Tranmere Rovers ne bange tulabyeko bajikubye penalty zibadde 5 kunya ne bange ekintu ekitadde mu ngeri y'okubanga ate bwetu na date vao nga ate ekiriza nti abasajja bagisinzeeko wali mupaka eza chani kyobomanya Nigeria ekute Congo Brazzaville egozi bade biri kuwerere songa ate Sudan ne gwanga erya Senegal guzikide 0-0 bagambia babugabane onalya nonalya yemere egenda deni wali mupaka eza England League 1 obadde yoke mipira eranga chomanya klaba jiita FC Wembley doni bwete guchigudde ko klaba jiita Cardiff City ebakutte mupira gubadde mulamba egolo ebadde emu kuwere nga taina gwe yebuzza ko mbwa atate bano tubakube tumekano recho ne banga ate egezi maso nokubanga ate obone busate bujali kubugenye nge kubiye mbuwere Huddersfield Town bwete kubye klabu ya Doncaster Rovers goals bade biri kuwerere Luton Town ekubye klabu ya Wigan Athletic egole bade mu kuwerere klabu ya Mansfield Town ekubye klabu ya Blackpool egoals bade biri kuwerere atenga klabu ya Northampton Town wetyo ebade ebalago ebade ebala 0 nga klabu ya Lincoln City ebala gore mu Peterborough United 0 Barnsley bade bale mu klabu ya Plymouth Argyle ebade ebala 0 Leyton Orient nge bale mu Port Vale bwati yajuwade chomanye gude mu mbiza klabu ya Stevenage bagambye nga lwachi otulemeso okufuna win ni chomanya timu ya Banafa Baludham United ne klabu ya Baton Albion ogogo mwatu echo bomanya ndate ebwegu tuna gote baguzanye sono echo ino kwango gulindate onaku ndate olala songa te stock pot count bwete chugude ko Bradford City ebakute goals bade bili kwemu club ya we banafa baikombe Wanderers ebade ebara 0 atenga club ya Exeter City ebade ebara egoro ebade mu yoka bwete batabagenze maso ndokwange chitu bachikwasaganya ayo najo wangalira deni mu league 1 rather mu league 2 wali bungereza Newport County 0 Salford City bade bare